want you.
You know the sound.
Oh yeah. Yeah. Oh, who you fundi abba. I'm a big actor.
Sounds by
abba.
Me. Me. Nataka nikaulize need. Kama inawezekana. Kwenye vitambulisho vyetu watuweke picha ya pamoja. Tena tuambie kama inawezekana. Tarehe zetu za kuzaliwa ziwe zinafanana. Ili iwe ishara, ishara ya mapenzi. Iwe mimi nawe forever. Umesha tia fora kuchomoka ndo siwezi. Iko ndo kitu zitaweza. Naomba namba za mwenye kiti, mjumbe ama diwani. Mwenye nazo nataka nimpeleke mpenzi wangu bungeni. Ipele hata dakika kumi tuwe tangazo. Navyo mpenda ye.
My sugar, my sugar, my sukari.
My tam 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 tam.
Bye.